logi mar pilogo no.
Wabiro, wabiro ki maino, ero wadonjo kawuono. Wabiro ki maino, wanu wabiro. Wabiro ki maino, ero wadonjo tinene. Wabiro ki maino, wabiro.
As we retire to the southern hemisphere, Jomi Lambo, mount your horses and get ready. Find your armor, pia gliga, glawa chomolue. And now we're here, ready or not, you're gonna hear us. Wabiro gitonge kokumba wadungremo. Nawashika bango mimi nina mpango ya kufanya mambo tukisonga. We're singing songs of freedom.
Namodong to chiongongo, ayaye chiongongo. Namodong to luoro mudo, nengano luoro mudo. Namodong to chiongongo, ayaye chiongongo. Namodong to luoro mudo, nengano luoro mudo. Obonya chogolo anda magere gigori kogalo.
Managi manene.
Toyamo mora winjo wacho pinyi pokondiye kochamo. Obonya chogolo anda magere gigori kogalo.
Managi manene.
Toyamo mora winjo wacho pinyi pokondiye kochamo.
Kendo ponichi.
Wabiro.
Hey.
Wabiro kimaino. Ero wadonjo kawono.
Tinende tinende.
Wabiro kimaino.
Matumwa.
Wano wabiro.
Wabiro wabiro.
Wabiro kimaino.
Matumwa.
Ero wadonjo tinende.
Ngamodong ton luoro mudo, ningano luoro mudo.
Basement.